Coconut. Coconut. Brownie beats. Coconut. Ebise ise noruba de rugendo abantu banji bali mu lugambo banyumya kuno banyumya kulina kuno tukira konga bali mu musango kuvubuka nga tona bakukola sadiro manyawe bali nokukola sikuvuma sikulyata manya ene siwo jaboli nokukola waliwo wano mutamani mulindwa yayogere ebigambo byobulimba nakulabira ensonga bwe ziranda uyo uye mabega we midayimbwa Mutabani mulindwa yayogere bigambo byobulimba nakulabira ensonga bwe ziranda uyo 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 Ebisazo zikyuse maula obulamu bukunyumire maula andi tomala kabadala maula obulamu tebulina steya maula Ebisazo zikyuse maula obulamu bukunyumire maula andi tomala kabadala maula obulamu tebumanyi ripeya anewe kuba mukwano Abasinga baguita muzanyo Ati beita babufu Ngane mubikoro abajuda malo Rona fuka namba wengwa Olwe mpisa wazansi webiba Ibi duwe video Tebiso mese wana ku radio Baba duwe batio Chawa niki watibo we batio Mpisa zosi chuse Maula Obula mubu kunyumire Maula Matito malaka padala Obula mubute ulina
Maula,
obulamu
tebulina
steya.